Nice to kiss, baby.
Woo! Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Sa mwendo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
This rapper's wanna talk about to ila mina wild ways ata kukompea. Yeah. The rap hitting and those in a sort of bound air. You. King juu ya chandu la Jordan Airs. Ukiwasha moto kikisha na juu na kuchochea. Cause I've been killing rappers kama nyinyi. Na sio peke yako labda ujene zako themanini. Mana mi peke yangu kama rappers mia na nyinyi stini. So yeah na rappers what I'm born na bifu na mimi. It's funny who was Chicago na do if it's sunny. Mina shitane kisikia bita na nipanda kichwani. Na mama zako siku soto na data na funny. What a channel la kupendwa na majimama dosi dhani. Na nata utamtaka na domana watoto wa na data. Jisikene na nata swa doctor na nyumbani kwa lani utanipata. Ukinikata unachisi ya mambata. Sia waga liye zinguot na mpato. Uchafu waga na utamu wa bato. Lichukita kando na kipata sasa. Bitch, sayonara.
Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Sa mwendo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni. Mima mbabasha haya kenge mchicha nifateni. Geto jipepe kofyo rumide hakuna feni. Nacheka na masnichi utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni peburesi nunui nui. Viva ni boy Mr. Big Name Chui Jui. Mziki shula toto likimbia umande. Sasa unashindanisha pilau na makande. Yeah. Nenda kawange la bado utakaa upande. Naitwa Chui toko Wasafi kwenye ukoo wa mzee Nyange.
Yeah. Maboya wanateta kama na mina peta. I'm making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka mifuko imecheka. Sa mwendo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
It's the voice of the tiger man, Chui. V, funny boy. Lunya was popping. You already know.